kwakutese lenkosi ingena ngelithi ekukupa bentinini sisikulana sakanto ukupha amazwi anhlangothimbini ndihlenza inhliziyo zesiyatha kutakamahlwili ndimkinyathi ndiyibuza kwabaphambili ndihluza intloya emasini andimva kucalelwa ndim indoda yaziwa ndim intlalo yasendle andimva kucalelwa ndiphethe ulwazi olunzulu ndihlamba esizibeni samagqirha andibambeki ndijikajika kumadlelo asemakhuzeni ndenza amadoda ndixela umaduna selilibambe lingatshoni lingakhange liyithethe inyaniso lingakhange liyivusa inkulu kamama emangcwabeni ekuhlaleni kugcwele amagqirha abantwana babitha besezintsana oontanga bam bafa ngokulandelelana namhlanje ukufa kusegoqweni kuthathwa namhlanje ngomso kuleqwana ngezikhali amadoda azingombisifuba ngokuqeqeza umsesane ngowomnwe isatifiketi sesendlu indoda ngeyethu atsho njalo amantombi anamhlanje angenasimilo vuthululani ilokhwe bafazi kuba kaloku amagqirha atshotsha entla. Sabele ndim kaloku ubizo lasemangcwabeni ndithunyiwe kweli limagada ahlabayo ndim ugila bathakathi ndizokulwa nosathana kweli limagada ahlabayo ndim ugila bathakathi ndizokulwa nosathana kweli limagada ahlabayo sabelani ubizo nibuyele engo kuba kaloku namhlanje ukufa kufika ngophanyazo vuthulani ilokhwe niphakame emaqongeni nisoni nkungu emehlweni kufikile ukufa kweli limagada ahlabayo jongani abantwana bafa besezintsana bengekatyholeki nasesonweni beseze ngobuso ezweni ndithi vukani emaqongeni kuba kaloku lithi lakuvela lizisa impucuko kumzi omhlophe shenqani kaloku nina kumasiko entlanga ngeentlanga nijonge amasiko enu ulwaluko yinkolo yakwantu ukanti ukuxhentsa nokubhiyoza yinkolo yethu thandani iinkolo zenu nibalandele kaloku abakantu ndithi nabo balala ukuthula noxolo nisebele ubizo kubo ndivula iingcango zikasathana ngomkhonto entlangothimbini ndigejegejisa izithunywa zikasathana kwalili magadi ahlabayo xa kungamna kaloku kufuya inkosi neenkosana kuvuye abafazi nabafazana kuvuye amadoda namadodana kuvuye abantu nabantwana kuba kaloku ubuntu mbhalo sisityalo esikhulele phezu komthombo wobuntu ndizise ubuntu ke kuni masibambanani ngezandla siyekeni ukubulalana amanxeba angenasizathu ukufa kwaye kufika ngophanyazo abantwana banamhlanje abayaleki abaqeqesheki ba zingomba isifuba ngomjukuzo ba zingomba isifuba ngomjukuzo.